Yeah.
Nangunga minangunga ni mapepe Sikujivunga kaona pisi minilete Mlango nkafunga ila nagonga muda wote Ni mwakago pandunda fiesta bola sepe Oya mshua vipe, achia sete Atwezi kupokeza na baba isio pepe Hata dunia itashanga, wesu meniza Itini kwache kidogo changa msheda muto babala Somebody, somebody, somebody,
hater.
Somebody, somebody, somebody,
hater.
Somebody, somebody, somebody,
hater. Michuki bila sababu huyo ni hater.
Somebody, somebody, somebody,
hater.
Somebody, somebody, somebody,
hater.
Somebody, somebody, somebody,
hater. Michuki bila sababu huyo ni hater.
Noga, 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 weifanye tamkunoga Ukijitoa sana mwishowe wanakuroga
Weronga, ronga, ronga, weronga tuanagonga
Waonyeshe watu huyu ni wangu taipiwa na shoga Wataka ucheka na buwana wakatari Wataka kuzunguka ushangari Wataka kuchekia vizuru soni na mai wako apite nae Kizembe usikae, tena ujiandae
Oga takata,
kama unautaka Somebody, somebody, somebody,
hater.
Somebody, somebody, somebody,
hater.
Somebody, somebody, somebody,
hater. Michuki bila sababu huyo ni hater.
Somebody, somebody, somebody,
hater.
Somebody, somebody, somebody,
hater.
Somebody, somebody, somebody,
hater. Michuki bila sababu huyo ni hater.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.